si sayuni ababesiga mukama obutakowa balituka tebalikowa balitiziwa buchamanyi gawe balitumira mubanga ngembungu nwera nyera ku Yesu nwera nyera ku Yesu ye muliro kutasikira Yekatonda tamekeba nwera nwera ku Yesu kwenywera
nwera
nwera
ku Yesu
Yekatonda wo
nwera nwera ku Yesu
kubanga Naye